Tēnā tātou katoa, ko Te Amorangi Rikirangi Thomas tōku ingoa. Hei uri tēnei tipu mai I ngā waiariki o Te Roto Rua. Nō reira, koenei te rahi o ki whakapata, ara ki ngā tipukia, ki ngā tifakaua nō hoki. Hoa nō ko tērā te taha oku ka whakawhiti atu ki tauranga moana, ki ngā tirangi nui. Ko tēnei e kōrero atu nei, whakapāho atu nei ki a koutou tēnei wā. He reo i whakatipua ki te reo Māori. Mā roto i te whawhai nui, te whawhai roa o te kohanga reo katahi ka tahuri atu ki te kura kaupapa Māori. Tuarua, i poipoia hoki i te kura taka wāinga i tauranga moana i te kāhe reo rua, no reira me mihi hoki ki ngā kaiako i tērā wai, poipoi tonu i te reo Māori, i roto tonu i au. Katahi ka whakawhiti atu anō ki te kura kaupapa, ka hoki anō ki te kura kaupapa. Mutu ana i tēnā ka tae atu ki Waipapa Taumatarau. Mai anō rewa wā ko te whare wānanga o Tāmaki Makaurau tonu. Hoi anō, nāwai ka panoni i te ingoa, kua tae ki Waipapa Taumatarau i tēnei wā. I taku mutunga i taku noho hei tauira i Waipapa Taumatarau. Ka whakawhiti ke hei kaiako, hei kaumahi, katahi hei kaiako ko au tēnei kei te tari Māori e whakaako ana i ngā pepa reo, ngā kōhi reo, kōrero nei. Ko etahi he taha tuhi hoki hoi anō, ko tāku e tino aro nei tēnei wā ko te taha kōrero. Reira, tēnā rā tātou katoa. Thanks everyone. My name is Te Amorangi Rikirangi Thomas, and I was very fortunate to grow up and learn through the movement of Kohanga Reo, and then going on to Kura Kaupapa Māori. Also not forgetting my education through Tauranga Intermediate, where I was very fortunate to still be fostered in Te Reo Māori within our bilingual units over there. And then of course coming back to Kura Kaupapa. Once finishing my journey through Kura, I travelled all the way up to Tāmaki Makaurau. When I say all the way up, there wasn't the motorway at the time, and so we still had to go through the back roads to come up and down, hoa nō. Tāmaki Makaurau for my undergrad, and as I journeyed through my education and tertiary, I then became a kaiako, currently teaching our spoken papers here at the University of Auckland, and very fortunate to come across a lot of tauira who are passionate about te reo Māori.
You've chosen a whakatauki for us. He aha tō whakatauki o te rā?
Hapai. Ko te whakatauki o te rangi nei, kaue haere me tō rai anahe. A variation of that could be kaue haere me tō rai anake. Right, so that's just a slight variation. However, the meaning is still the same. Now, if we go for the direct translation of this whakatauki, it's talking about not going with just your forehead to a different place. And what that is saying is when you go somewhere, you make sure you take kai with you. So if you're a visitor into a certain space or a certain house, then make sure that you are taking kai to contribute to somebody's whare while you're there. Now, the wider context of that for me is making sure not just a house for a catch-up, for a kapu tea or anything like that, but that can be for any type of kaupapa you engage with as well. So it doesn't necessarily just have to be the physical kai, but what kai in terms of kōrero, right, that you can contribute to the kaupapa that you're going to. And making sure that you are being, as that saying says, making sure that you are being a koha and not a hōha to a particular kaupapa, and making sure that you're not just taking from spaces that you go into as well. So that's one thing that I always am reminded of and remind people. Kaue haere me tō rai anake, making sure that you are taking something to contribute to the spaces that you're going into as well. Kia ora.
A tāhua, kia ora.
Tōku reo tōku o. Tōku reo tōku o hākai ngā kau. Tōku reo tōku o. tōku o hakai ngā kau.
Ai, tēnā koe te amorangi, Rikirangi Thomas. Tōku kaiako reo Māori ia Waipapa Taumatarau. Thank you so much, te amorangi, Rikirangi Thomas, mai te reo Māori teacher at Waipapa Taumatarau, for sharing with us our whakatauki o tēnei rā. The whakatauki that te amorangi chose for us was Kaua e haere ko tō rai anahe, which essentially, she was explaining, means don't show up empty-handed. Think about what you can contribute to the kaupapa and do so. So a little bit of mātauranga for you this morning. We've had whakatauki o te rā every day this week. You can listen back via the Bcasts. And I reckon we'll keep it going. Do a little whakatauki o te wiki each week. So stay tuned for that on Monday morning. Keep those texts coming in if you want to win a copy of Te Ahua o ngā kupu whakaraki a Te Kuti, The Prophetic Sayings of Te Kuti Te Turuki Rikirangi, analysed and explained in Te Reo Māori by Tāpō Temara, published by Auckland University Press. Ko tōku reo, tēnei waiata, ko Moana and the Tribe, rawa ko Inka Mbing, ngā kai waiata. This is Tōku Reo from Moana and the Tribe and Inka Mbing.
Tōku reo tōku o hakai ngā kau.